Yakuwa Musenyeri Anoni Kambanda, Arkiyepisikopi wa Kigali, Episkopi Muraha, Basaserdoti biyeguriye Imana, Muryango wa Padri Safi, bavandimwe mwese muri hano, twaje guherekeza umugaragu w'Imana, umusaserdoti Padri Safi Protazi. Imana rero nk'uko ibitubwira mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abaromani, niba turiho tubereyeho Kristo, niba kandi dupfuye dupfira Kristo, twabaho twapfa turi aba Kristo. Nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we uba mukuru mu bapfuye n'abazima. Sinzi ikintu navuga kuri Padri Safi. Padri Safi twari tuziranye kuva kera. Twahuye ubwa mbere mu mwaka w'1961, hashize imyaka 58. Tugiye turi abana twembi, turi muri 7e preparatoire, kuko mbere yo gutangira umwaka wa mbere icyo bitaga 6e latin, icyo gihe hari umwaka wo gutegura abana kugira ngo bazige neza. Twari dufite imyaka imwe, twembi twaranganaga icyo gihe, twari dufite imyaka 13. Setiemu yacu zari setiemu eshatu, twari abana 120. Hari setiemu A, setiemu B na setiemu C. Setiemu A nta zina rindi yagiraga, bari abantu bakuru baturutaga no mu myaka b'ibigabo b'ibisore kenshi. Setiemu B bari abantu bari aho baturutaga gato bakabita imbeba. Twebwe twari muri setiemu C twitwaga imishushwe, kuko twari bato. Abantu urumva umwana muto bamukoresha icyo bashaka. Safi rero twabanye neza, twafatanije ibintu byinshi. Twari bato, twagombaga kureba ukuntu twirwanaho kugira ngo abo bakuru bataduhohotera. Kwigana nk'abandi bana. Safi ntabwo yari umwana ukubagana. Burya abantu koko basaza uko babayeho. Safi ko yashaje niko yari ameze kera. Ntiyakubaganaga mu ishuri, ntiyajyaga mu bintu bitagira shinge na rugero. Mbese yari umuntu nk'uko wavugiye umuryango wabivuze, yari clean uko bavuga ubu ngubu. Yari umuntu proper, yari umuntu utarumvaga amateshwa, kandi umuntu niba yishimye arabikwereka, niba babaye arabikwereka. Yajyaga anyibutsa ko nigeze gutuma bamuhana, kuko twaricaranaga kenshi. Noneho sinzi ikintu cyabaye, ndamwongorera. Ubwo mwarimu arandika ku kibaho, Safi twese turacecetse, mwongoreye Safi araturika araseka. Asetse birumvikana, baramuhana kuko yarakubaganye mu ishuri. Yari umuntu rero niko yarateye, icyo yemeraga yaracyemeraga, icyo atemeye ntacyemere. Akaba umuntu wishimira ibyo umubwiye, niba hari ibintu bisekeje nuko, niba hari ibintu bibabaje nabyo akabikumvisha ko wakoze ibintu bitari byiza. Safi yari afite umutima mwiza kandi utuje, yari umuntu mwiza. Ndakeka ariko ibi ngibi hari n'ukuntu yabivanye mu rugo iwabo. Yari umuntu positive, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, umuntu mwiza mwubakana ibintu udashobora kujya mu gice gisenya, niyo yewe byabaga bimubangamiye. Ubwo bwiza bw'umutima wabubonaga mu buzima bwe bwose. Murambabarira, mu kanya narebye n'umurambe uri hariya wagira ngo araseka. Hari ukuntu afite ubwo bwiza bw'umutima, ntabwo rakaye, nta kanyaraye, urabona rwose ari umuntu utuje. Yavuye muri ubu buzima ajya mu bundi nk'umuntu utuje. Ibyatumaga yari umuntu aba umuntu uryishwa inama, nk'uko umwuzukuru yabivuze, icyo yakwemereye yabaga yakemeye, hanyuma ibisigaye bikaziraho. Hari uburere rero yari yarahawe n'iwabo, abihuza n'amateka ye, nk'uko Musenyeri Arshoveke yabivuze, amateka ye atari yoroshye. Twahuye bava icyo gihe bavaga I Nyamata hari muri 1961, hari hashize imyaka ibiri revolution mu Rwanda ibaye, abana baraturutse iwabo n'ababyeyi, hari imbere ya independence. Safi yari afite ukuntu ibyo byose yagiye mu mutima warabihuza, noneho bituma agira atuza, amenya guhitamo icyiza n'ikibi, amenya guhitamo icyangombwa. Mu iseminari turiyo muri za 68 dutangira, Musenyeri Frederic ari hano, twari abantu icyo gihe hari ikintu cya revolution mu bitekerezo by'abantu. Natwe dutangiye gusoma ibitabo by'abantu ntazi, ariko abo ndabazi ndabeshya. Ariko ibyo bitabo byose kugira ngo wumve yuko uri umunyeshuri uzi ubwenge. Safi ibyo bintu ntabwo yigeze abijyamo ngo wumve ari umuntu revolutionnaire, wumve ari umuntu w'umunyamahane. Yari umuntu rwose utuje. Ikindi cyamugaragaragaho nuko yari umuntu, uko nabivuze ruguru, w'umunyakuri utagutinya. Nk'iyo wabaga uri inshuti ye, ubucuti bwe bwari ikintu rimwe na rimwe kiruhanye, kuko si ya nshuti kubwira ngo ngwino tujye gusangira hariya byeri, cyangwa ubu ngubu musangira n'amabrosheti simbisi. Iyo wabaga wakoze ikintu kibi, yarakubwiraga ati wowe ibyo wakoze ni amafuti. Iyo wabaga wavuze nabi, iyo wabaga utize neza, yarabikubwiraga. Ariko natwe byari uko iyo wabonaga utamwishimiye warabimubwiraga. Bwari ubucuti bugendeye ku kuri. Hari abapadiri bize ibintu bya filozofi, bavuga yuko Aristote bavuga ko ari inshuti ya Platon, ariko akavuga ati nibyo ndi inshuti ya Platon, ariko kurusha ibindi byose ndi inshuti y'ukuri. Nawe ni nk'uko, kandi Yesu Kristo arabitubwira, ukuri kutugira bigenge. Wabagari kuziko ari inshuti itashobora kugutererana mu byago, mu kintu kibi, cyangwa se kukwibagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Safi yakundaga umurimo we, Musenyeri Arshoveke amaze kubitubwira, yahoraga akora ari mu ishuri. Turi mu ishuri Roma, wasangaga abasa nk'aho ari we wafashe umwanya w'abasenyeri bacu. Yarazaga kubwira kuki udataha, wananijwe n'iki, kuki utarangiza ngo uva aha ngaha baragutegereje genda ugasanga rimwe na rimwe yibwira ariko uyu muntu niwe musenyeri yatumye kuki aza kubimbwira ariko ni wa muntu wahoraga akwibutsa yuko ugomba kujya mu butumwa bwawe hanyuma rero no mu seminari abapadiri babaye mu seminari barabizi iyo wenda ndakabye ariko rero ubwo bazambeshyuza iyo baburaga umwarimu w'ikintu Safi yaragifataga abuze umwarimu w'ikigereki Safi akigisha ikigereki abuze umwarimu wa kiriya Safi akagifata yarabigendaga yava ku meza wenda akaruhuka gato agatera umupira n'abafaratiri yamara gutera umupira akagaruka akicara iwe agakora uwumushaka wese akamusangaho ngaho n'imirimo yindi bamusaba gukora akayikora yakoraga rero imirimo ye yitonze bucece adakunda kugenda ari umuntu ubona wicaye ku murimo we byose yabikoraga adashakuje Safi ntabwo yakundaga ibintu byo yaraganiraga ariko ibintu byo gusakuza byo gutera hejuru Safi ntabwo yabikundaga cyane byose rero nkuko nabivugaga yabikoraga adashakuje kandi atavuga abandi sinamwigeze mwe twabanye igihe kirekire ariko sinigeze numva avuga ati nko mu seminari kingiki narakibabwiye banga kugikora none reba cyangwa se kiriya ni je wakivuze ni cyanje yabishyiraga hamwe nabandi ukumva ajyana nabo nkuko babivuze ajya inama nabandi bese akora imirimo hamwe nabandi atari we wenyine atari wa wundi uvuga ngo yewe ndakataraboneka Padri Safi yakundaga ubusaserdoti n'abasaserdoti. Ahangaha yari umuvandimwe ugira abandi inama zibafasha kandi banabo babivuze. Kandi yo baduhaga ubutumwa bushya kenshi najyaga kumureba kugira ngo tuganire bisanzwe nyuze hafi yaho ngaho yewe n'ejo bundi tumaze kumuha ubutumwa bwo kuva mu Nyakibanda naragiye turaganira nkibimubwira rwose yarambwiye ati nibyo nanjye narimaze kumara igihe kirekire ahangaha nta kuvuga ati baranduhije wenda numvaga nahamara indi myaka ibiri cyangwa indi ntazi ubutumwa bamuhaga yarahagurukaga akagenda kandi ubwo butumwa akabwakirana umutima mwiza yagera naho ari na hariya Kacyiru naramusuye akakubwira ubutumwa bw'ukuntu ari bwiza uko yishimiye kujya mu ma centrale uko yishimiye guhura n'abantu abana abantu bakuru akakubwira yuko abapadiri babana ari abapadiri beza bamufasha akakubwira rwose nk'umuntu wumva buri gihe ashimishijwe n'ubutumwa bwe bwa gisaserdoti yari umusaserdoti rero wakiraho bamushyize nk'ikimenyetso cy'uko ariho Imana imwifuza ariho Imana imushaka akagenda mu kwemera no mu byishimo no muri wa mutima mwiza navuze yari umusaserdoti mwiza rero yari urugero kuri twese rwo gukunda Imana rw'umuntu ukunda abandi rw'umuntu ukomeye ku butorwe bwe inshuti ya bagenzi be kandi umugira neza kuri bose aradufasha rero gukunda ubusaserdoti nkawe no kuba indahemuka ku butorwe bwacu aradufasha gukunda umurimo no kuwushyira imbere y'ibyacu bwite ukwireba kwacu kwibabarira kumva yuko hari ikindi kiri imbere ni bwa butumwa ufite buguhuza na kiliziya, buguhuza n'Imana. Aradufashe kugira umutima mwiza, umutima udashaririye. Ubundi icyo umusaserdoti abagamije mu kwigisha ijambo ry'Imana no gutanga amasakramentu no gufasha abantu gukunda abandi ni ukwerekana iteka ubwiza bw'Imana. Hanyuma nk'uko abakurambere babivuga, ndajya kubishyira no mu Gifaransa, ni ukuvana urwango n'ubugome biba biterwa iteka n'icyaha mu mitima y'abantu. Bivuga mu Gifaransa, ôter la haine et la violence ancrée dans le cœur des hommes. Gutuma ububi bw'imitima y'abantu buvamo, abantu bakaba beza. Kuba umukristo ni ugushaka iryo tuze, gushakashaka ituze ry'umutima. Padri Safi rero nibyo yigishije. Muvandimwe Padri Safi, igendera amahoro, inzira unyuzemo twese tunatwe twese tuzayinyuramo. Iyo nzira ikubera inzira y'urumuri ikuganisha ku Mana wakunze, wihaye, wabereye umusaserdoti Imana wakoreye. Imana iguhe iruhuko ridashira, ikwakire mu bwiza bwayo butagira iherezo.